진짜! 진짜!
아유.
원이 원고. 라마탈리 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 탈렌트.
루스코 on the beat.
6 mstari wa 7 sura ya 16 mpaka 17 ukitaka kuringa lazima ujikague so unataka kuringa sura mbaya we kama msukure mdomo una makinda kwa kama yanguruwe uso umekushuka uko nyuma kama juma lokore
DJ, basi weka midundo tuluke kidogo. We DJ, DJ, embo punguza mbwembo utatoa boko. We DJ, DJ, basi pigelo biti upunguze nyodo. We DJ, DJ, ukifeli la hii atakupiga logo. Aloo!